Eye, dabi, na eno eye beki awu echi, na enti me, misisu se eye, munim, ne, midi bruni mpampa, chense ma, anebuo eye, sididu, eye, meye, wademekrata, emame, na wachureso, mwahu, na mituyaka, edemai biu, na mesane edemai, ifise na, miwo ekabi etuya. Na dakrubi ebra ye ye ensahwefo nhiamu me woka se mwani sabodamfo no a osane di bibi esane bae no ohu ono otitene ni no munim alopadidie no eya mpeso adu ana enti eno ebuo emrepa ma afoforo no munim ibinum de dollar ene sane bae hwe anwumre adidie dollar miinu na mitua de na etie pepepe ye because eye afi ehu hia se mekomu ede na meye se medidi mpeso adu a owura fils de na oye openi abedi akire no oka se billy fa dollar etum se tie biara kito akra no oka se eno ene de wona aka no eye oka se esese woka eno bom eye because me minida jese mpampa chense ema na eno ene de mitua ka oka se oh enyesa ente sada eye afi mi susu se ede na me de beye afi mi tia mpeso adu e ma anopadi die mu enti mi mpeso adu anan efiri mu se me pese me se bibia me de bema emofra e wa bonten so mofra bia munim ase ohia pano a enam ehiemu nso eye mi susu se ebia metunye enya nokre na eno ye adumakuo no a na na ene me ekasasa na oye Berima ofri adumakuo no mu enti mi susu se ebia na mi ebiribi boni enti eha enchere na ensachoni bi afi wodi ewiemhwen ene konstrahwe munim enti obetwam ene ogina aye oka se hwe onya berima branam oka se se dua yi enyini oka se ani oka se emofra di agro ewo eno ase ewo abonten ho oka se yebetumi atwa so ana oka se ani nenso emamu ntwa entofom wo hu oka se eye ye pese yetwa yebetua oka oka se dabi me pese mutatwene eye minim emra ema ho kwan enso munim efise na miwo mu emfinhia enso oka se dabi oka se me pese mutatwene mmom mutumi twitwa so oka se me twitwa so nenso oka se mutumi twitwa so se mo pese moya because me onyabema wood enemy ye hwe se ye twitwa so ye betwitwa ye num nyina e wo hai so e na me ka se nenso e mofra ni nti ye pese ye gya de e wo ho no jo ene won munim e mofra nkoma no edi agro e wo sa dua no ase bitu kwan ebra me sane baaye no na watwa e na wayi afri ho oo anka mesaman adumakuo no e wo asenia bia munim se wotwa sa dua se wotwa sa dua no mo ahu na enti mi susu se afi me ka se ewurade me nka sa asem no ho hwe wo hu se biribi e wo mpo ame wo eno ho a eto da bia me sane atua no me di sididu keke me di sididu keke no na me sane etua empeso adu wahu because se biribi da eno so a ma eno ensi anan hwe eno me hye anan mu munim na eno na mi jae se me dwene se metena aban adwuma kuo emu hwe efi se esese eye biribi ewo me mu ho esese ye hwe de yeye esese ye hia no da bi emofra eba ha na mo maame ewa ha ene trudi mi susu se mo anye na munnim ye aye mo nwanwa mitumi hunu na mo siesie mo ho se mo bewie mo adisua na ye tusa akwan yi abom meko nhyemu asisese se nhyemu yi eba wie ye pa na ye beko fie besusu se ebe ye akwan nya papa se meka sa akere mo nyina na afi nso besusu se ebe ye papa se meka sa akere emofra no kakra ansana mo awie adisua mekinkan enyi mu bi afri twerekronkron no mu na makasa afri makoma mu ebe asimadu mefiri mo nchan akọ wahu ansana makasa akere emofra no bepese makasa akere empanimfo no sima enso mu nyina eyesese ebia akwantu a edin ayesa nenso suahunu a masu afri onyankopon nchan no memfa dollar mpim du enye de misua afri ewade enchan free bra ne ba ha Jidi and the cream, sir, my ba, I was sitting in Yamu at the map. I didn't ask to for no ashed here. Maybe when it does, sir, let me at Nasa Quinus. Na eho, sir, me ba, a dear bacon, Menamanis, I do no so. Sir, na me jina, Tuxin, a sloha, a bra, a true, a toy, a ye. Na unya ba my friend, ewo ho, a bra, a toy, no. Na wotwa sample ni no sese ya munim e wo yim na ma nyene ho pi ma hunu da nti mani afi ase agye ho da bi na udaba ma Norman Norman papa owo hey e ka kire mi se o ka se wo hye ye nsu ana na ebra me hye ye no na abofo e wo ho pe pepe se de wo betumi wo te sample ni no mu pe wo hunu na me hye e ko hunu se ne atie na na ebre aso adekro ebeye eda anase nanu ansana anase eda anase nanu a me ko soro ho akire no me hye ba bia na ewo Flagstaff atifi apue anase Prescott a ewo Flagstaff ase eye ehọ ene ba bia na yewo hwe ehọ pepepe osoro akwansini aduonunsia aden tutuo entumi enko emro emro enan osoro akwansini enan anase enum hasuo emununkum bia anase bibiara mu hunu wiemhyan etukọ wiem apem ahankron eno eye se okọ atra mununkum nyina so mu ahunu na apem ahankron eye osoro akwansini enan yei eye osoro akwansini aduonunsia ena akwansini aduasa ne tetrete mu ena mehwabia ate se nehwabia ate se pyramid se mu ahwe mfonini no a na ewo nifa so efa no se de me ka che mu no be hye ne so titiru sa obofo no ono na ono na owo ho no ne kuku apue ne ntaban ewo akire oba oba mu pe se de na ete pepepe ma hu no da ebra odi kan nooma bebre ena ewo ho na meba ewo kwan no so da bi bibi si ya e kasa kire me e fa de esese me meye ho na eni me nkransem enu mu.
And coming down the road the other day, there was something happened that spoke to me about the thing that I must do, and it's not my message.
Ebredi Leo Messia e kan se okase onu abema Branham ebre no beba ye echi okase beyem finchia enum anase nsia abesne kro no ebia enson okase ewrade ebesisa osuma djuma no onu abema Branham na okase se oye a ebia obeto ayaresabia ahodo santene na wakasa ama ayarefo asore afi empa no eno so ene enoma na enyigi yie ewom se na megidi se onu abema Leo ehwehwe sɛ obedi nokrɛ afa ho nanso na ɛndidi yie efi sɛ hwɛ yɛn Awurade Yesu anyɛ saa da wohu na ɔkɔ ayaresabea hɔ na baako ɛna ɔwɔ saa ayaresabea hɔ mo kae baabi a na ɛwɔ twerɛkurunkun no mu anaa asubura a ɛwɔ Bethsaida no na enipakuo kɛseɛ ɛdeda hɔ mmubuafo mpakye anifirafo wɔn a wayɛ mmerɛ a wɔretwɛn ɔbɔfoɔ no afe na eno ewo honhun mu ayaresabea baabi a enipa etwen yankoma ayaresa na eha yankoma yaresa fo no ankasa ebai na osa obaako yade e na okoye enti muntumi hwehwe so onipa a owuo anaase osuma dwuma bi ebeba na abeye kese asne de na ewo ho no uhu mantumi ene eno anye adwene nanso ebra me firase edane me ho no honkonkon no eba me so bi sa Leo agye kredia nya krataa esin bi e na metwe so ewo ne kaato ene se wokɔ baabi a ewo no a eye saa enchansen kaato no baabi a mede esoa eneema no se wuwura epono no mu a sibia bi ewo nifa so ewo kaa no anim ho pe eda ase ho mede to ho bika se dabi ubetumi atweye apue onyankopon ensesa osoma dwuma no da emom obesesan onipa no a owo osoma dwuma no eno ene de esese wo ye hwe mini de esese meye nanso me bintumi enye no tibia me wo mu sesee mu ifise esese bibi esi ewo mi mu eno eyo nyankopon eno obeye yɛn bota ayɛ ne sɛ yɛbɛsan akɔfie mmɔfra no afifie wɔn nyinaa pɛ sɛ ɔsane kɔfie nti merehwehwɛ de wɔn asane akɔ ɛyɛ awurade pa a ebi a memene da ɔsom no akyi na yɛasane yɛn akyi ɛfiri hɔ a menim nanso menim sɛ saa biribi no ɛsi wɔ me mu pɛ a ɛbɛma me atwe abɛn nnipa ɛbɛyɛ sononko afiri deɛ meyɛ seesei ho mako nnipa no hwɛ na me mempɛ sɛ mene wɔn wɔ biribi ɛyɛ monim deɛ mekyerɛ deɛ mefrɛ no Ricky Ricketta na wɔwɔ nneɔma a wayɛ medi nokorɛ nyinaa ɛka asɛm no na onyankopɔn ɛsi so dua ɛwɔ akwan nyinaa mu na sɛ wɔmpɛ sɛ wɔbɛgye no adi a adɛn monnyae wɔn a na mekɔ soro hɔ na makɔka bood ho saa fall a ɛrbɛ yi mefiri aseɛ mahyehyɛ me ho wɔ soro hɔ mɛtwɛn wɔ wura no mu mɛma me tirinyi ne mabɔgye sɛ afu na sɛ awurade pɛ sɛ mekɔ baabiara a ɔbɛsoma asɛm abrɛ me na mɛkɔ na makɔyɛ na ɔkwan so no na meba ada no ogyinaa me na mehunu baabi a ɔno deɛ na meba no mewɔ me kwan so de ma biribi foforɔ seesei na mesusuu sɛ meduru fie a mɛyɛ deɛ yɛfrɛ no akoma ne akoma kasa ebi a mede bɛgu ahoma so na afei na amansan ahunu deɛ nti mpofiri mu nsakyeraeɛ no aba afei mo mmɔfra no momayɛ mmɔ mpaeɛ kakra
Lord Jesus, we are grateful for this time to know that we're assembled here, the young and old.
Awurade Yesu, ɛyɛ ani sɔ de ma saa bere yi sɛ yɛbɛhunu sɛ yɛahyia ha mmabunu ne mpanin ne mmeranteɛ na yɛahyia wɔ daa ɛfa ha prɛko bio ɛrebɛkasa afa wo ho ne nneɔma a ɛfa daa nkwa ho na saa mmabunu yi a wɔtete ha anadwo yi wɔn mu binom awie wɔn adesua wɔn mu binom awie dada nanso mehunu sɛ awurade biribi a ɛsiiɛ ɛbɛyɛ dɔnhwere kakra ansa na saa ahodwiri kɛseɛ no anaasɛ etuo kɛseɛ no ɛtooeɛ no asi wɔ mmepɔ no mu ɛsoro hɔ Tucson atifi fam ɛberɛ a awurade abɔfoɔ no ɛsianeeɛ no mekae deɛ wɔkaeɛ ne ne titiriw ɛfa mmabunu no ho mebɔ mpayɛ wo awurade sɛ wobɛboa yɛn na yɛate aseɛ na ebi a mɛtumi aka biribi akyerɛ saa mmabunu yi nom anadwoe a ɛbɛboa wɔn wɔ akwantuo yi mu ɛfiri sɛ awurade yɛn nyinaa yɛhia saa mmoa no wɔ ɛberɛ yi mu sɛ yɛn nyinaa bom fa yɛn bɔne kyɛ yɛn na sɛ yɛayɛ biribi ɛberɛ a yɛpueɛ ɛbaa ha a ansɔ w'ani a yɛbɔ mpayeɛ sɛ wode bɛkyɛ yɛn
firi
sɛ yɛhunu sɛ ɛnɛ sɛ yɛnni ɔkyena ho ahotosoɔ yɛnnim deɛ ɔkyena de ba ɛsɛ sɛ yɛsiesie yɛn ho ɛnɛ de hyia ɔkyena na agya nyankopɔn ɔkwan baako pɛ ɛna ɛwɔ hɔ a yɛnim sɛ yɛbɛyɛ yei ɛne sɛ yɛbɛsiesie yɛn ho na yɛhunu ɛfiri sɛ yɛhunu sɛ nkakrankakra yɛn nyinaa ɛbɛyɛ saa na ɛsɛ sɛ yɛhyia no ɛbere bi ɛwɔ asomdwoe mu sɛ adamfoɔ anaasɛ ɔba anaasɛ ɔtamfoɔ ɛmpare yɛn awurade sɛ yɛbɛyɛ biribi foforɔ na mmom yɛnyɛ woaa wo mma adɔfoɔ yɛ saa ɛnnoɔma yi ɛma yɛn yɛbisa ɛwɔ yesu din mu amen ɛnɛ ɛberɛ a na metwitwa nwura no anɔpatutuutu paa no mehunu baabi wɔ twerɛkronkron no mu mesusuu sɛ ɛbɛyɛ ade papa sɛ mɛkenkan no ɛberɛ yi na ɛyɛ ebi a ɛnyɛ adeɛ a ɛfata paa nanso mesusuu sɛ ɛyɛ ɛbere kakraa bi a mɛkasa mepɛ sɛ mekenka ne yei firi ɔhotini luka ɛti dunwɔtwe asɛmpa kyerɛfoɔ nan no nyinaa ɛkyerɛ faa ho ɛti dunwɔtwe no ɛne ɛyimu dunwɔtwe no na ɔpanin bi ɛbisaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa ɛdeɛn ɛna menyɛ na manya daa nkwa yesu ɛka kyerɛɛ no sɛ adɛn nti ɛna wɔfrɛ me papa ebiaa ɛnyɛ papa gye ɔbaako ɔne onyankopɔn wonim mmara nsɛm no ɛnsɛe awadeɛ ɛni awu mmɔkorɔ no ɛni adansekuru mu di w'agya ɛne wo nani na ɔkaa sɛ yeinom nyinaa mefiri ne mmɔfra ase ɛna medii soɔ
He said unto him, yet like a
Afibra, yesu te ensem yi no. O ka se ne se e da so e ka wade abaako. Koton de wo nyina na chama ahiafo. Na obenya ajapade e wo soro. Na bra bedi machi. Mesusu se asem no bra na bedi machi. Eno e beye afutu a e ye pa metumi di ama se se America sa akere emofra empim dua. Ana se America sa akere de mi wo yi a. Eye ahyade na eye ade kese pa misusu se wode ama obi a na ne titiru abrantie di machi wo kodi obi achi afi wo de obetumi akai sa wo kodi obi achi na ekwan a wo di obi achi no hwe yie ene de sa onipa yi etie wo hu ye Paul ebrebi oka se muni machi se de midi Kristo achi no wo ensem foforo mu no se de midi Kristo achi no muni machi na afei wo enane ho brei abrabom ebra achi sei ene ba bia ye nyina eduo no na emprebebre mu achi se metiamu rekiti rekata ene enoma eye eye bre no eye bra ye timu no enye enipa no pa sa enipa no eye enipa ti se ye ne a sa emofra no a wowo monten so na wowo sa enade a sheshe no edi mrika ekoso eba fo monten so no na wo ye de wo ye no wo nom tawa na wo nom nsa na emayoa ahyentade basa no ene enoma wo ye emayoa ene merima eti se ye
woman
they love nipa wo wo do wo didi wo nom wo da me esese wo wu wo ye nipa eti se ye ne a na enso wa ye ohomone na ahye wo ma wonim enye se se nipa no a emom ifi se eto da bi a okandifo bi a odi na chi na odi won afa kwambone bi so afi mo emayoa ene merima enim die eye senesa munim wa tiese mo die eye esenesa mo wo awofo papa ntetia eye senesa mo beye biribisa munim die eye papa nanso wonye nhunu efi se asori ahodo a wokro no eye abefo asori abefo nooma na won wotnasi ema eda no dodo agitum na o me edie obra pa no abeye suban ama won wohu nti won edie sedia meka no biribi ewo agudie bia mehunu no efom ha a enchere efa Sodom ene Gomora asa oba ahoho moni ahye no ma no ahye no ma eka kire Lord de wo frɛ no suban moni no me frɛ no suban pa Yesu ka se sedia eye ewo Noa enanu mu no saa na ebeye onipa ba no ema ye no nti ya sane abasa bia ye ho bio moma yen hwe saa onipa yi simaka kra yakenkane efa ne ho yi akinye eni ho se abofrei wo wo no efi papa mu eti se mu emofrei awofo papa ena wotete no he said a chresa ebra Yesu edu onyankopon ahyede no ema no no oka se mifiri mmofrase ena me di so e kire se wanya ntete papa onye obi a woto no asawram na munim ono na watete no ama onim de ye mofra ete se de munyina amote e bi a na ose papa ene mame a woye nyamsurofo a wo kire kire no de eye ebra na oya abofra eye eno ye papa e bi a ebra na oya abofra kuma no ne mame enya abotaye kese e ma no se obeye ni pakese de bi na ne papa e wo sika a timi hwe no suku na ema no adisia obetimi onya adisia papa a obeye biribi e wo wiase na mame ene papa yi ene nkuedie ena ema no adisia na wo ba ho ebra odi na adisia eba wieye ete se mo hwe ebra ofa suku ntitie mu na onya na adisia kinye eni ho se na oye ahohoahoa ene anidie edema saa maame ene papa no kinye eni ho ewo saa enanu mu na owo aponko fefe eti se mo wo lori ene eja papa ene ena papa eti se de mu nyina mu wi a wo hwese mo wo entade papa ene ka na mutimi na mo ani eje abrabomu eti se de mo wo enei na eja no ene maami e bo mpaye da se won babere ma no e meye nipa hunu bi na obeye nipa titi awofo nyina e pesa mochi se yesu che adini esi sa ahyede no so duwaja ene wonani afei ogina ana wohu na eno ne awofo bi abotaye se obeye de eye pa ama wo mofra se de obetumi ama wa adisua ama won eno ma e bia wa sa kwan no so ena me wo atinka efa me mofra ho me susi se eto da bia na wo ko suku a sese me susi se wo de Becky any Sarah any Joseph e ko sa suku nto aso yinu ene nnoma da bia de o e ko so enyinu enyina ewo susi se me fa won na Jacob bipo no mu na makotete won soro ho te se de Indianfo ebo won bra no. Nanso de atie nie de wo abofra no mu no bepue emfa ho ne baabi a wo esese ebepue se eye bone ene wo ni mu a ebepue ewo indiafo atnae se papa ene wo ni mu a ebepue ewo atnae bia wo hu eye de ewo abofra no mu abofra no ne bobia de ewo ni mu no na de wo ye sese no eye ebia de wo beye wo nkwa ene nyina wo ensakraye biae muni mbiribi enipa wo sakra eba Yesu Kristo nchen no ohamu nchemu aduowatwe nsia eba ansana wadi enfie aduonu baako etresa enhwemu tresa nipa wo ba Kristo nchen no emu oha nchemu aduowatwe nsia eba ansana wanya enfie aduonu baako wo ebra wapasa enfie no ho no na wabenyini yie anase wakwadre ewo wakwanu o ebetumi aye ho nokure wo ba aduoson aduowatwe emfie mu nanso enta enye ho wo hu wo siesie wo ho ebra wo ye obabu wo de butaye bi esi wani so ye wo pese wo ye ene de wo hwehwe se wo benya ewo abrabo mu wo dwene ho na wo susu ho no ewo wadwene ewura wadwene mu enam bibia wonnim so ah edi wadwene so na afei ebra ewura wadwene mu no afei na waka se wo koye sei na afei wo butaye no epiawo ekọ ehu nti maami ene papa ye hwe sa abrantie yi ekwan se ne botaye be kese sika dodo a obebeye na afi akinye ni hu obompaye se sa abrantie ebenya sa akwanya no mu ahu wo waye de obetumi aye nyina ebia na owo mponko fefe ena ebia ma no dodo ani gine ho na de ebeko ama oberima no ebeko ama oba na Daniel so hwe efise ye kasa afa enipa abrabo ho akra emerima ene ma na afei akwanya yi nyina abarima anu enyaaye akiri no hwe wabeye odifo oba ye ye kanu ho ewo biaye a onha ne ho bebiri na wofo ewo sika wanya oyo obi a wabeye sudifo twekronkron no atwe adwene siso ewo ha ewo ono se abrantie a odifo sudifo na yehunu ono ewo emranti bremu ebia woni mfie ebeye dumiensa ekosi dunko wotri suku mu ode adisua abawieye ebia na wotwe kakra atwa mu anase bibi wabeye oyesudifo na owo bibia akoma ebepese onya na abarima no enye ene ene mafuo yibi oye abofra kama mejidi ebra Luka etrefa ho no na sa Marko mejidi sa na etisa Yesu ehwe no ana ogu ahome efise odo no uhu bibi ewa abofra ne ho na abofra no bosuo efe baabi a na ofri abusua papa mu a wakyerekyere no onyankopon ahyade nyina na wahwe sɛ odi so na ofri ne mofra ase ana wadi so na abarima anu ewa butaye na opese unya dankwa oka se owurapa eje ana metumi aye na manya dankwa hwe wo de mu nyina ewa wiase no nanso okra mu a owo mumu no eka kire mu se biribi wo ha mu hia a mu nibi enam ahunya so ana se enye ebre nyina ana ye ahunya ebetumi aye ho wagidin abaye wa ho fef won fa fo bi owo na ho ofa otumi adwene ho ebia wajijin pa osuku mu ebia abarima no betumi anya abayo biara ope otinka se owo ahobammo eno nya ahobammo eno be fri ho ate se esere so nhwirei uhu ebewu enchere ma owia emo ne kakra bi na eni ho afi wo okra bi a esese otenada na sa abofra kumai ewo bosu a efe efi se odene ho ama urade yesu onim ena okọ nkotodwa enim oka se owurapa edien ena metumi aye na manya dankwa oka se adenti ena ofra me papa oka se ebra unim se oba akope ena oye papa na ono ene onyankopon wohu adenti ena abrante no ka sa se na oye onyankopon wohu Kasa, Winim Emransam no, Diso, or Kasa, and T, or Kasa, Emransam Ben Ura, or Kasa, Emransamwa, a Kasa, Diwaja, and Winin, and dear Ekaho, or Kasa, my dear so, every memo frasi, Wahu, my dear so, or Kasa, and that's so, a cow, a dear bank, or Tonya Wonina, not Chama Yafo, Nabra Bidimachi, a Quenya Kasia Baini, and you bet me a Petru, Yakubu, and I say Yohani, Womubako. Sure. Now what it is about Frano, and now what shall we use? And all the one my Christo. Say, I'm finding ya Juma. I want the pa, I want the moon. I'm finding ya Juma. Hey, Bia, what's young woman? A branch yet, or the four, or one chessword, baby, and I'll bet to me, I can't send panel. Nanso, or poy. And then people who are there, and I bury my a year. Woohoo. Dimachi, afe, share, SSA, Odi, Odiachi, say, na SSA, Odi, Elipanoa, only one nomino and Cheswo, Echi, and answer, a Rekumabi, and Cheswo, Echi, and Rantuabia, only one nom and Cheswo, Echi, and eh, and Amphonoma, what was Sukumu, and answer, Obedi, yes, you Christo, Echi. One papa in El Mono, na, onim sir, Oni Danqua, and Mofra, and only a dia, SSA, Mugineho. Afe, bonja abarimano anajui, die anka obetumi aye, ene die otie anajui, owo baby, na oyo nipa, owo baby, okey atemu ono, okey akosia atemu ono, ewo sa edano, opo sa akwenya kronwa, wode ema mom ofrey, e kami aye se, ewo tibia kronwa emu, emo fra papa, good personality. Bosio papa. Fine fathers and mothers. Danom ene. Maminom papa. Don't even. Dear Muwano. Have to work like you want and to. And sese muye ejuma. Kisa mope. Wahu. Nenso. Bribi oha ene sa eko. Bribi ene sa ako. Sa asamno. Anajui. Enguda. Edaswa. Eya akansye. Edema brantye biya. Ababa we biya. Dimechi. And some ewu ebri biara wo beka biblia no kai se se eye wo ka mu ewo ekwan so se eye asenka punachi no se eye abontene ntia so woni wadamfo abarima ana se wadamfo abaiwa ba bia etie biara enwu da esese etena sida ebra mehunu sa abaiwa no adanu anajo ewo anisu ade hunu mu no abaiwa kuma afefe no Hollywood, or yet left for no. Nah, you don't say, oh, woo, or she, sir, Obenya, and Webby, Obano, a wee, a son, a comayadie, a ra, Monroe. Nah, I say, and no better, and Finchiam, you know, Abbasnecro, nah, Mihuno, sir, oh, woo, and I'm your nuetino, Obano, a wee. I say, and I don't for no, but it's I'll buy you an on it, a quam benzo. Na emofrano e catch them papa wo ana wo kosa asukene no a won sane no abue nyi o kan se wo wo agrot sa na bi catch them se anaju bi wo beye na wo twe ana se mienu a edi animu esusu se eye me pese me hwe eno se makosa asukene no so emprenu ana se mprensa beye mprenu esusu sa eye me pese mi hunu na ewura Marilyn Monroe Eye, yechireno. Eye, onu ni abayu anwa. Mi hunu no wo, eni suade hunu mu. Na, onu enu owo hono. Ewa enfunu ni mu. Eni ni eno. Sa, yechire kronwa. Oye, ye. Ewa, esutine noa. Wan saneno. Ebra, ucha, sa enfunu ni no. Ebya, enfunishia dunuma abesine krono. Na, eye mfunni dada ebia mfinhia adionu a abesene kro.
And she's been dead 2 years and there she is again alive.
Na owuye ebeye mfinhia mienu ni na ono eno oho ebio no otiase ene ye biara ene asem biara uhu wa kire agu ahoma so na edaso ara etiase bio. And yet, and unqua, Nemo, Yara, Yakano, Etias, some Yara, Yakano, and to me, and some, and I ever a day must say, and if I would be brave, Casamponi, and I etchre, I will be to me, Akasa, it will happen. Now, what you, I will be asking, sir, a brecronoa, Empo, and son, I will be to me at it. Atinwo edan yi mu no ekọ ewiase ba bia enam enyina ma ho odin so na onyankopon entwa mutam kese no eche no na anamuntio biara ene ne ye biara wo ye no esese wuhia no atemu mu wuhu nti abrante e ya de papa se wo be gina asusu sa no ma yi hu se efise muko hia no bio wuhu mo ma ye ni sa abrante ye chi akwanya onya ye na fa wo ho hye na nemu ene abayu abi ati se Becky ene Marilyn ati se de ugina na nemu na wo betimi ati sa ene no a edaso etiase ye edaso a etiase edaso a tu anamo wo de anya nsapɛ eka se mfinhia adionu efiri sesei wo bɛkyere ne ne ankasa a okasa aye mfinhia empemmienu a abesene kro edaso a etiase se aboba ato epumu asrochi no etu entwada ekompo ano akwansini apem na esane nachi se ene kasa egu mframa mu etisa ape a enwuda bibiara niwa obetumi aka ewa atemu mu ewo hope yesu kristo ne no ebe wo ho afresa abrante no bimachi na obedane ne ho ewo twamutam no so ayrehuo mu ifi se na owo adapade bebre uhu yere ntumi enye mpo enye biribia na esese eye sika ebetumi aye normal foforo uhu biya esum yembo esene sa ofre no hwe ebeye ti se sika amayen ebeye ade a esei yen afi moma yenyi na chi kakra edien na ebesi ebra odane ne wentie sa kristo ne no one ne nanfonom ekoy de mo amofra munyina moye mofra kama kama na esese munya enamfo nanso munhwa adamfo a munya no yi sesa adamfo no edi kristo achi a ne sa adamfo no nso enko di kristo achi nso nanso se onye sa mune no nko moma yenhwe no yehunu sa ebia okura ne nanfonom so be yesu difo kese na oyesu difo afei achire yehunu sa onye ne ho akosi sa ono ono na esese osisi osan bebre a odi enuane ebesi na afei okatse ne ho se onyine ye achire na amrante bremu adwengine ene enoma atwa mu no de oyee ye nyina ebia na eye anigye se oberima peni anase oba peni etse me ne yire mo maminum mo papanum bibiana ni ho a wotumi adwene ho wore ntumi wompese wobepue na wotumi lika ekosoro ba fo montene so munim se se de emrante ye ene mabawa ayonkofuo na wan ene obeye weyire anase wukunu anase hwe woni sa ade no e wo wan adwene mu won wo wo ma wo enigi won ho sa ena munyina mobeye ochina se ochina bi e wo ho a wo hu na hwe onipa no afei ode ebia wanware dampo na se etie no na oyesudifo okese na otena so na se de etie e wo Jerusalem enso ene no yedidi e wo efie soro sa abre yi edei ebra awo haba na wapue enwumre na yehunu obi fufura one no ho mfonini odisrafo obi na abarima no wo ma ne so afri form akọ enidie mu ama ne yonko na sadia wope se afufuro enyemawo no yemawo hwe esanse opu sa kristo frem awie ye no aye etise abarima watete no efie etise mu anka eno emfri ne ho da nanso efri ye eye na onipa bi eda pono no a wo frɛ no last na o srɛ no aduane na wa manu anka obedi mpropro wa opregu obi srafo no mpo enya emom enkraman no ena ekuro epi etutu no nyanso na oberema no ani abue ekuro no mu afi na oni atinka bio obeye titriti efi se na wa pusa ade a na kristo e de e ma no no ebia enyimre ba akubi sabre no na odi pan no odi nsapapa bi ena ema adofo bi osise enhenie atwa ehu ahia ene nnoma tisa owo de na koma ebetumi anya nyina na ohwie ensa odi srafo bi eda epono no ano na ansa na ade eche no anopa edi ho no na owo amane hunu kru o tiem se sa Lazaro no emfa ensio emeka ne tetrema so na tebia no asesa na moshe ne nso ebra o kan se aja Abraham afi odaso akai se na Abraham ene Juda fo aja o kan se aja Abraham suma sa Lazaro o de srefo no na emfa ne nsatia emo ensio mu emeka ma no sa aja samayi ano ehye na o kan se na Abraham kan se eye mintumi nyesa won sempimu na ne nyina achi no wonim wonya wo chefa ewo abrabo mu bribe ene onya asa no bra yesu ka se di machi na mom opoye no fa kwan a na obetimi enya sika so na ne nyina aye mfumso bia eni se wo pesika mu na mom di yesu achi ebra wo yesa wo hu na ofa kwan foforo so one enipaku no na muhunu se o kan se na Abraham kan se na ye nyina enna nchen eku kese eda wo ene ono entem a onipa pia entrapen na orinye da wona wo no ha entumi ma ha wona wo ha entumi nko ho eya de a wahyehye onipa biara entrapen anase obetrapen afi muntie no opese oye osepakani afi ofremwa yes edema no se oni na chi no enya na anka obeye okrayfo no se abrantie no esane aba ni nche biu okaye se na owo enya merimanum enum na owo asase so na na ompese obeba sabia ye ho okay, I said, so my Lazaro, I feel, say, Uncle Kentre, Miriam Merimanum, say, my one ma acquire you, sir, war and some foo from Mono, 1 year of Reno so, be dimachi, woo, Nanso, okay, I said, won't worry yet, okay, I said, Annie, say, Obi, I'm sorry if you're woo from at his Lazaro, nah, or Santa Cock, nah, I'll catch you one, woo, and I say, ya woo, etchino, what does wa, a waiting can. Okay, Abraham can say, Oba, Kai, Wawunda Muno, Wuhu, what that's why Kai, Wuhre, and free, won Kaye, okay, na, and Kaya would why, Sa Unipan to me, nah, or that's why I will be a cornwa, okay, a penya, unyaye, so T say yes to air castle, Dimachi, Nanso, Udinipa Boniachi, Nipa Kuo Boni, Uranipa Kuo Boni, and a call, be I a bonny, a good ye, da aman humu. Na was seno, sadano, a free, unyan coupon, and chain dapim. Yes, so I can someone, eh, one, say, oh, sorry, free, a woof woman, na or sanaba, and so, only to me, and so, one agent, if you say, well, mercy, and bra, na, so, weren't ye, sir, and ye weren't ye, to be free, a woof woman, bar, weren't ye, sir, one agent. Ade. Ade, ena mbra no eka bibi. Ete sa. Ani, munye ma afufro. Tedye mwepesi afufro enye ma mwono. Na, otina mbra no ase. Nenso, oma, odisrefo no, ewu epuno no ano. Wuhu. Na, watina unyankupon emra nsem ase. Nenso, wangunu sa, dan kwa kesye no. Emofra, mu, obiara, mutise midye. Mu, obiara, mutise mima, emere manum, ene mima manum. Wo ekwan ba akoso no moye hwe me kasa ewo honhun mu a eye nokre Awurade Nyankopon no e de mo mokra ahye me nsa efiri se mo ba ebetie me mo jimidi honhun na asam no enti ase efa bi no moye memma emerimanom ene memma emahanom eye nokre bibia monkai Moody on Yankopon Emran Samson, Ayadikasia. What it do? Oh, if you papa moo, Ayadapadia, if you on Yankopon Enchin. Nah, some of you are fracking my camera. Moo, Bobia, Sadia, Moo, and your papa, and one. Some when ya and woman's ya, and one way, some would tip for who dear me, I was a sea so. Ye were a normal baby, as I say, ye da home as ye.
But there's one thing.
So, a dear ba could be a wha, we yano a didiemu, as I say, ojinutum, and none da emu. Na, obey us, sir, a bra who de yes, we are cheap, one nam our foot rot sooner, who no so, mum moo, when he in wounds, and also. A sam kitwabia, the tin ubrebi. Efa abarimaa bia na o na oye ohiani na ono ono na obe bere bia se e ya na sesem ketua bi ati se aka me ho ebere bia ewum na da kru bi oti enhwire na enhwire no eye nkunya na enhwire no ebua no na eka se wadi hia onkwa nyina oka se afi bisade ya ope na ode be ma Okay,
he said
sir.
That yonder's mountain would open
up there and find the
gold
in the mountain. Well,
he said
you'll have to
take
it with you wherever you go. You'll have to take it with you wherever you go. Onante akọ bepọ ne so na bepọ no gure na okowura mu na sika akọ ene denchemmo ayọ ho ma se de anasesem keto ano ekro no ode enhwire no to eto epono no so anase ebuo no so na otumrika ano okofa abuoden abuo kesie bi ano ka se sesem di ye ekọ kire me nanfo no na afi ma ye ode fo e wo bibia sese sese midi ye echre na enti enhwire no kasai nanso okanse yire afri ade atitiru pa no enti otumrika esane machi na okofa okanse eye ebia meye menya sika akọ kitu abi menya jita kitu abi na enti okanse meye meye no ntam apwe aka akire enkrofo no sane amaye odefo ene de mewo nyina na okoduru epono no ano ana nhwie ne kan se na so wura fi ade atitiru pa no enti otumrika ekọ na chi biu kan se emuha ehunu no ma hudo bebre enti ofa ebuo bi okan se meko akofa ebuo na me de akyere enkofuo yi ebuo kwa ewo sa bepo yi mu enti metumi ehunu mekwan akọ machi ohu na ofrasie ewo opono no ho na enhwie no kan se eye eno eye bre awie ye owire afri ade atitiru pa no oh okan se oh kawa no tum se na ompese obetie no bio owire afri ade atitiru pa no na otumika afri epono no na ebra oye ye no epono no etimi ewo na chi na enhwie no ewo mu ade atitiru pa no na eye enhwie no ohu ade atitiru pa no na eye nhwire emfinhia bebre abesene kroni se abofra se de munyina atie no aha na afuo kese a wode yane anantwie ewa ha finish throw na american kan biribi efa akwanhwe krata efa obi a ohwehwe sika akọ afei na akwan biara eni ha sabre no na eya nwea kwan ketua bi oda soara ehwehwe sika kọkọ ewa ha munim nanso obi a ohwehwe sika akọ ebai na wahunu sika bebre na wakọhwe sika akọ bebre so na wone kwan mu no otena enuadan bi a nya ahemu na owo okraman bi aka ne ho na okraman no otekire no ewo abontene na saa anajo no na kuboni bi edi nachi se obedi sika akọ yi ofa no ewo Spanish kwama gudie aduma dada bi mu ena na ode eba na okraman no efiase epoi na oni na onipa no empesa sa okraman no ebe ha no okan se kanwa no tum okan se ochina mefa ye akọ kuro no mu na meye asem no mu abanie na mekari na maye odefo na metoka kesie na menya ema ahodo nyina bi ene aponto kesie na meye odefo ifise mensaka ye menya ne dada menya sika akọ no ewo ha bebre na okan se meye na ebra ohwehwe se obeda no okraman no ekọ so epo yi If you say now, come on, one or Kuboni, you say, oh, but or to tap or change, say, oh, be a all she says, you can't call no, a better. Oh, sorry, Bio, and what Tiamugu or come on, it's you, okay, I say, come on, too. Or come on, will you need no essay? Now, if you say, sir, or Beboni Rakoko, say, oh, how be at it at it. Na ebra no ebre fufuro no ebra o kramano efra sesa opu no na de ohwehwe sika kokko no ewo etio na na ompese bribi ebe ha no nti osori ana otu o kramano tio na wokum obi a ohwehwe sika kokko no san anajo no eye okuboni no na daya fefa osun ye no enyina anya de papa bia ama no aden oma eni no a na ebo no kokko no Eye kum. Yeah, anyway, I bet you me, I have been more of a moon to me, and you will be bonny. Yeah, a bra, what it was out when you so. This is when you think I said, we catch that was saying, yeah, I feel a massa and Nenua, a bow cocono, and yakum. Now, a bribia, a monkai, this I and any tomb, I can't say, Dimachino. Na bribia be free mu ni me jiri sa mobeye me wa ho to so e wo mu mu nanso e bribia ra monkai se yesu sa ene no etia se wa asase so anaju e ya de kro se de ene biara ene asem biara ye kan ye e da so ara etia se no se sa ene no pue e ko sa ita asrochi a e wo enframan mu no so a ono se wo wo afidia e de kasa e ko e wo ha na Wuni efidia edikasa no eko afei eye biaye ho ena eche no na yesu ene efidia odi nyankopon asem no eko fi se na ono ono ni onyankopon a owo esumiensa adaadi ewo onipa baako mu na oyo onyankopon a owiepe ene onipa owiepe na onyankopon esumiensa Onyankopon subansu ahodo mi ensa no se oyɛ agya oba ene hom kronkron na egina ho e wo sra onipa baako no Yesu Kristo enti ɛhɔ na ɔno ene asɛm no na ɔno ene afidia ɔde asɛm no kɔ a ɔka sɛ de otie mi nsɛm no na ɔgye de ɔsoma ame no edie no ɔwɔ dan kwa wo hu nokure de ka me kyerɛ mo sɛ de otie mi nsɛm no na ɔgye de ɔsoma ame no die ɛwɔ dan kwa Afei, sa asem no afidie no a ɛde asem no ɛkɔ no mu. Ɔka sɛ, dakrubi, okurɛ, meka me kyerɛ mo sɛ, sɛ moka kyerɛ bepɔ yi sɛ, kitua, na mo anyɛ akyinnyeɛ ɛwɔ mo akoma mu a, na mmom, mogyiri sɛ deɛ mokaeɛ no ɛbɛba mu a, wobɛtumi anya deɛ waka no. Afei, sɛ wobɛtumi ayɛ beaeɛ no a, wobɛkye ɛno a, ɛnam biribi a ɛwɔ wo mu no so a, ɛnam gyidie so a, ɛde wobɛwura Onyankopɔn nhyehyɛe mu pɛɛ akɔ awoɔ foforɔ no mu na wawoɔ foforɔ. Afei, wobɛnya nkutahodie biribiara ɛde atie saa ɛne no a, biribiara ɛbɔ ɔkɔkɔ sɛ musuo bi ɛreba a, sɛ ɛnoɔma ɛnkɔ yie a, ɛnkɔ yie a, ɛbɛyɛ kɔkɔbɔ ama wo biribiara. Na afei, sɛ anka da bi Obeya ti sɛ sɛ abrantie odifo a yɛ ka ne ho asɛm yi no ɛyɛ ɔbɛrima ɛti sɛ ɔsomafoɔ Petro Paul anaasɛ onipa bi a onya akra ɛma Yesu Kristo monyɛ saa ɛmɔfra ebetumi abɔ empire ana
Lord Jesus
Awurade Yesu ɛmabunu ɛmɛrima ne mma ɛde ma ɔkyena sɛ ɔkyena bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛtete wɔn Awurade yɛwɔ saa adesoa no ho atenka Say ya titi won ati say de o kina bi e be wo ho say enti sa e ye na enne ene eda no na afei eja ye nim se obi ani ho a oji ni tum e wo wanim kunam biara entumi ho ho ani ho enwuma sua ani ho ewom se sa no ma yinum e ye papa enwuma pa ani ho nyamesom entiti abia ani ho adwene mu adesua ani ho biara entumi ensi o nyankopon so Dia, this is home crown crown. Oh no, any adi yodi no. Onyango ponwa. I would die and quanti biemu. Say obey to me abay and change. Say and crown cray. Na ya dasi adi my ye. Nikreni and a petro chere. I will pay mukamu. Yes, you catch any say. And now when I'm any moja, any ye ye chere war. When Sian war, a soft one to Tiabia. When Sian war, you could be a wankasa, bribi, bribia, as I say, I'm crumb crebiara. enya wo ka se obutan yi so e na mede masafo besie na samado apno emu mfa so ye dase e de masa Erade. Sa ene no da soa eti ase anadwo yi na biaye bi e da soa wo ho abontene biaye bi biaye a otie biaye ahodo a wogie e wo gidie mu a wotumi agye no yebom paye se sa mofra yi no emu biara e begye eno Erade e wo wona koma mu.
And remember that
na, mon kai se enye obeye edi aye papa bi nanso won yakopon emu ya aten enam de ye yesu nemum enam de ya jesu ti ye bom paye osuraja se obetire aniswade hunu no sese na wa hunu na wa tisa da ofreke sie no se bra na be di machi ma wo mudia Awurade ennane mfi wiase nnoɔma nyinaa ho deɛ ɛwui ɔbra ntɛntɛn no ai sɛdeɛ wɔwɔ ha anadwe na wɔntiri ayɛ hyɛn na wɔ mu bi ɛtiri ɛyɛ tuntumi ɛne aniwa tuntum ɛne aniwa blue na wɔtete ha fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ wɔbɛyɛ dabi na sɛdeɛ ɔtwerɛfoɔ kɛseɛ no ɛkaeɛ no monkae mobɔfoɔ no ɛwɔ mo mmerante berɛ mu ɛberɛ a ɛnabɔne no ɛnya mmaeɛ no afei na wonni anigyeɛ biara ɛwɔ mu sɛnea Awurade Yesu woka kyerɛ petro sɛ ɛberɛ a na woyɛ aberanteɛ no wosɔree ɛna wokɔɔ faako a wopɛ nanso sɛ wobɔ akora a obi ɛde wobɛkɔ faako a wompɛ sɛ wokɔ ma wɔnkae sɛ seesei a ɛne ɛda no ɛberɛ no nie yɛma yɛ agya ɛgyi wɔ mu biara sɛ mea mabɔfra ɛwɔ ha anadwo ɛde ma abɔfra biara ɛwɔ ha menya atenka sɛ wode wɔn ahyɛ me nsɛm sɛ mehwɛ wɔn so megye wɔn nyinaa ɛfiri satan ɛnsɛm ɛne owuo mu ɛba ɛnkwa mu ɛwɔ yesu kristo mu amen ɔnhyira mo ɛmɔfra yi ɛyɛ paa sɛ meka nsɛm kakraa bi ɛkyerɛ mu na mɛba m'akyi bio billy ɛmɔfra fɛfɛ m'ani agye mo ho onuabarima fred awurade nhyira wo awurade nhyira wo onuabaa